Music you want. Yeah. Say shake it, swa. Ewani kiwani. Finish, finish. Son boy baza. El Jablet, CJ Mofire.
When I wanna move, I'm a langa pela bongete. Aseba pe uzi, kona bakala kuba. When I wanna move, don't die langa pela bongete. Aseba serika bona baba talunoka kumwela. Chako ni chako.
Chako ni chako.
Chako ni changu.
Chako ni changu.
Chako ni chako.
Chako ni chako.
Kona
bakala kulwa
Abaka sweli hapi wakala kunolu seba kanga Konoba Aseba sweli kamona baba talunoka kumwela Chako ni chako
Chako ni chako
Chako ni changu
Chango ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Likazo beleka uwele kela wana nilusikalo ao Sao kisao, saka kisaka Amuna nike kunonda kuno chinchani zila
Mulukuru emani musike mwaipata
Waneba Anina nikaka anja, au nanikao haya
Au fumanike unane wanwela mwangi paritindi
Wena mwona mwogo zama elanga pela bungete
Waneba
Aseba peuzi, wana wakara kuba
Waneba
Aseba seli kabona baba talunoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Kono vale Baba nani sabona babo sitingi Kono vale
Aseba peuzi Kona bakala kuba
Abaka sweli hape wakala kunolu seba kanga Konoba Aseba sweli kabona baba talunoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Chako ni changu
Chango ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Chako ni changu
Chango ni changu
Patela za bona mwapokoto Abana ni bamifa mukokoto
Aboneba
Abana ni keba nani Babanga ni positingi Akichwalo bau
Awa
Awa
Akichwalo brother Awa Akichwalo sister
Anabona mwoba zama elanga pela bongete
Aseba peuzi kona bakala kurwa
Anabona mwoba nonta elanga pela bongete Aseba seli kabona baba talunoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Kono vale Baba nani sabona babo sitingi Kono va
Aseba peuzi Kona bakala kulwa
Abaka sweli hapi wakala kunolu seba kanga Konoba Aseba sweli kabona baba talunoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Muno positinge langa kwali follow follow Zesa tini kama kuwa shaliliana Notina ya kupanganga usina Jimu inopulani Malozi vaize uluae kouya
Usiluae kouzwa
Ukakuta kutobata tuso ya kana
Aseba peuzi kona bakala kuba
Wena bona mwoba nonta elanga pela bongete Aseba seli kabona baba talunoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Chango ni changu
Chango ni changu nova
Ase vape uzi, kona vakala kuba
Avaka sweli, hape vakala kunoru se vakanga Konova,
ase vaseli kabona babata lunoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Chako ni changu
Changu ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Chako ni changu
Changu ni changu
Yeah One Q1 Jamani Mufood Stiko Graphics
Kafele Lunani
Waya waya
Lunani
Waya waya
Lunani
Waya waya Lunani
Nikwa Tambunge
Waya waya
Lunani
Waya waya
Lunani
Waya waya Lunani
Sikai boy baza
Waya waya
Ibaza
Waya waya
Ibaza
Waya waya Lunani
Mainza simalanji
Waya waya
Ufango
Waya waya
Nangote
Waya waya Lunani
Si boy the sniper
Yeah
Is mobile
Vintiseo Elvis Ano the driver
I love Sishiki Swag music